pussy.
The international boy, DJ Perez.
Want you to turn on the
cage?
As the trap that you've been a gun,
Madara to me, 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 Madara to me,
Hakose,
e
kukugani,
mweupe,
nataka kukuto
Yeah, black.
Yeah, black, man.
DJ Perez in the mix.
Saddam Dosa, Kizon Indosa. 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 Saddam Dosa, Kizon Indosa.
She. Wangu moyo unaumia, wangu moyo unaminya, mami nawe unaminya. Wangu moyo unaminya, mami nawe unaminya. Mama amina, mama amina we.
I could not. We'll be right back. futile. Yerin. This is Panash. Kunani la kabili.
DJ Perez in the mix. Never
tell us about Petit Pepe. Venez ex Shai Pepe, man. Yeah. Shai, yeah.
Shai Pepe.
Go ahead.
wanahanya kugombea kiti, wanadanganyana na vyozo kuchiti. Mio jicho lipo nyanya ni shakula kijiti, na magoma kipigo kwa klabu mtiti. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki, ndo maana singishi hela. Wala navyo vimiliki, mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, bendagi makiki, ona nana. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyo nipendeza, ni majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher. Teacher Konde, teacher, teacher Konde, I'm your teacher. Teacher Konde, teacher, a teacher Konde. Hey, umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyonipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyonipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Ninachojua masela, huko mtani kuna dhiki, ndo maana singishi hela. Wala navyo vimiliki, mafumbo andika kwa dera. Watu wanataka muziki, mara kumi mwanangu wa Cinderella. Yeah, bendagi makiki, ona nana. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyonipendeza, di majirani wameanza kunigeza. Umuziki na uweza kuimba na kucheza. Ona unavyonipendeza, di majirani wameanza kunigeza. I'm ya teacher. A teacher Konde. Teacher. Teacher Konde. I'm ya teacher. Teacher Konde. Teacher. A teacher Konde. Kukwenda
na kari pambilile. Mwaka wana kutayonja na kutayonja. Mavanta na mwima Konde. Vanemba ni wala. Adi kutanda hima. Na ikakupwete kakari pambilile.
Teacher. A teacher Konde. Teacher. Teacher Konde. I'm ya teacher. Teacher Konde. Teacher. A teacher Konde.
mandinje bizu babani azonlanda angashayi angitagiwe tagiwe mandi tagiwe tagiwe andi tagiwe tagiwe andi tagiwe tagiwe bizu mamami azonbona mandinje bizu babani azonlanda angashayi andi tagiwe tagiwe mandi tagiwe tagiwe andi tagiwe tagiwe andi tagiwe Mama me, Baba me, Papa me, and you take it away, you take it away. Mama me, wow, wow, way.
Don't be too good for support. Asa, mbe mwenda mwa. How should you do? Asa, mbe.